Mama mia, nampa asilimia, kushoto kulia, penzi amelilia. Unapokamata shikisha geuza mauna, unanipandisia. Yani inama inuka zungusha kamata, wameniulizia. Katoto kako jojo jojo, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Kila mtu mo fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire.
Alexis on the beat.
Kusaidia east na watoto, steam kuna joto. Wazing tuna sip na mangoko, zishike kasi miti na kokoto. Wasupa wana wine, kemba na design. Lalisha tunacheza na device, machupa za divine. Dos nafanya wakoko na ni mind. Yuni cheki na mchanganya na zirai. Katoto kako chocho chocho, mtamu kama rojo. Kapenga kama moto chocho, kadela kako chonjo. Kama mama kaika na mbongo mapesa, yonshikia maaise
ya joto. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Katoto kako cho 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 cho, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Katoto kako cho 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 cho, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire. Kila mtu more fire, more fire, more fire. Paka chini more fire, more fire, more fire.